JMK's done it again.
Yo. Yo, yo. Tano nane. Kia, kwa nini kesho? Yo, Jumini star, KJB, and Pahead, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Jumini star, KJB, and Pahead, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Babi lakini anatekwa na chrome. Hama hose kwa DM wame chrome. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Yo, 24/7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM from AM to PM. Sometimes you mark like I didn't see him. When I'm trying to do your fame, najua these hoes don't love me. Nenda super greasy mode, ni mareka mabukati. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win.
AJ una clean mpo, anapria, 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 anago on knees. Anapenda kupelekwa out, azina anapenda ma treats. Kimuliza anapenda ma cakes, kimuliza anapenda ma creams. And she always on the creep, fine B anapenda kupiga ma pics. Oh boy, ame catch my feelings, mpo wake anadol na team. Amechoka kubawa ma pizza, nataka nimuonishe hii life ya east. Anasema my friends indeed, sometimes I'm die kuni kiss. Anasema my friends indeed, sir, sometimes I'm die kuni kiss. Every day tunakuanga ma meds strictly, easy track ni ma overdose. Wanauliza wana ask ni nini, ni wapua tume overload. Nime ball drip zangu, it's solo Mr. Copado. B-boy sis in my don, don junior ki El Chapo. Like it or not, ngoma zetu ziko on repeat. Tunachafua easy ma short up boy, tunawacha waki sweep. Sitko fresh, fresh, fresh kama daily milk. Ni aluta kibiriti, ni ma steam na matopa ting.
Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win.
JMK's done it again.
Hey bro.